Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda kulan weyn oo beesha caalamka dowladda federaalku ay ku leeyihiin oo looga hadlayo hiigsiga 2016. Sidoo kale waxaa laga wada hadlayaa doorashada 2016 iyo caqabadaha jira. Wariyaha BBC-da ee Muqdisho, Ibraahim Maxamed Ibraahim Macallimu, ayaa waxa uu la kulmay ergeyga qaramada midoobay Danjile Nicholas Kay oo uu weydiiyey bal in uu sharxaad ka bixiyo marka hore ajendayaasha shirka iyo sida doorashooyinka ay suuragal u yihiin.
There are three big areas of interest. The first is federalism, because
saddex meelood ayaan eegayna waa mide federalismka iyo in la abuuro maamul goboleedyada dhismahooda. Waan taageersanahay horumarka ilaa hadda laga gaaray sidii federalismka loo hirgelin lahaa. Shirkii ka dhacay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark waxaa lagu go'aamiyey in sanadkan 2015 uu noqdo sanadkii la hirgelin lahaa dhismaha maamul goboleedyada. Waanan aaminsanahay oo aan taageersanahay horumarka laga gaaray dhismayaasha dowlad goboleedyada ee federalismka. Waana in la dhammaystiraa ilaa ugu dambeyn sanadkan aakhirkiisa dhismaha meelaha haray sida Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo weliba dhismaha iyo maqaamka uu yeelanayo gobolka Banaadir ee gaarka ah. Dhinaca waxqabadka dowladnimada, waan dareensanahay inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo weli dareemaya inaysan haysanin amni dhammaystiran, islamarkaana aysan helin howlihii adeega bulshada sida waxbarashada, caafimaadka. Waxyaabaha kulankan looga hadlayana waxaa ka mid ah taageerada arrimahaasi ku wajahan ee beesha caalamka ay doonayso inay kordhiso. Qodob kale oo muhiim ah oo isagana looga hadlay kulankan ayaa wuxuu yahay doorashada 2016. Dhammaanteen waxaa noo muuqata oo aan wada aragnaa inaysan dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod ah inay dhacdo sanadka 2016.
Danjire Kay, maxay tahay sababta codayn dadweyne aysan u dhici karin sanadda 2016?
The National Independent Electoral Commission has only just been formed.
Guddigii doorashooyinka mar dhow unbaa la sameeyey. Hay'ado diyaar garaysan oo doorashana ma jiraan oo haddunbay wax walba bilowdeen. Ammaankii dalka wuu qasan yahay. Dowlad goboleedyadii ma dhammaystirno. Dastuurkii dib looma eegin. Arrimahaasi oo dhan iyadoo ay jiraan ayaa haddana waxaa dhici doona qaab doorasho oo ka duwanaan doona kii hore u dhacay 2012. Doorashadaasoo nooca ay noqon doonto laga wada xaajoonayo oo Soomaalida ay ka wada tashanayso hadda wixii ka bilowda.
Laakiin in badan ayaad ku celcelisay adiga in dadweynaha Soomaaliyeed 2016 fursad loo siiyey inay madaxdooda soo doortaan, madaxweynaha laftirkiisa waa uu yiri dowladdani weligeed waxay sheegaysaa inay arrinta ka go'need. Isbeddelkan maxaa keenay? Xagee wax ka qaldameen?
I think it was absolutely right that the aspiration and the aim should be
ha way jirtay in la jeclaa oo la doonayo in doorasho noocaas ah ay dhacdo. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha way sheegeen arrinka hadda aan ka wada hadlaynana waa sidii looga gudbi lahaa xaaladdaasi waqtiga kooban ah, balse waxaa dhici doonta nidaam dimuqraadi ah oo dhammaystiran mustaqbalka.
Khudbadii aad shirka ka jeedisay waxaad ku sheegtay in inkastoo doorasho ama cod bixin dadweyne sida loogu talagalay aysan u dhici karin, haddana aysan ahayn in dowladda waqtigeeda loo kordhiyo. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna arrintaasi si la mid ah ayuu u sheegay. Ma ino sharxi kartaa waxaad ula jeeday?
The UN Security Council passed a resolution yesterday in New York, resolution 2232, in which they very clearly expressed
qaraarka golaha amaanka uu gaaray oo lambarkiisu yahay 2232 waa mid si cad loogu qeexayo in aan la ogolaan doonin wax muddo kordhin ah dowladdan uu hadda xilligeeda dhammaanayo. Sidoo kale waxaa jira dareen guud oo dhinac walba leh oo Soomaalida iyo madaxdoodaba ay qabaan oo ah in marka 2016 la gaaro la soo xusho nidaam cusub oo Soomaali ay leedahay. Xulashadaasina waa mid Soomaalida ay u doonayaan inuu noqdo mid ka ballaaran kana mugweyn kii dhacay sanadkii 2012.
Lacagihii lagu yaboohay shirkii Copenhagen waxaan maqlayay in badan oo ka mid a lacagahaasi la kharash gareeyey oo mashaaric lagu fuliyey, haddana kama muuqdaan Soomaaliya. Xagee ku baxeen lacagahaas?
As I said at the beginning, I think this meeting is a good opportunity to visible.
Sidii hore aan u sheegayba, shirkan waa mid dib loogu eegayo baahiyaha muuqda ee wax laga qaban karo. Dhowr bilood ka hor unbay ahayd markii la isla ogolaaday lacagahan meelihii lagu bixin lahaa iyo sidii loo bixin lahaa. Waxaana lacagahan lagu bixinayaa dhalinyarada iyo dadka baahan.